shit. Yeah. Leta ingine pewa ingine washa ingine leta ingine chunga usizime leta ingine pewa ingine washa ingine washa ingine leta ingine chunga usizime. Still killer, cover be the real spitter. Mike eater, na chapa lab nik saka figures. Still chiller, vako za kitchen chiller. Big tipper na stingo badom tani stiller. That nigga never wanna waste your income. Very realer, keep and ask ya la fuk for go dinner. Beat killer, dilie bu ongeza reverb. Kwa ma speaker, kisha ongeza volume bigger.
I know you like and you wanna get physical. Kuja mtani ni kushow what I know.
Miti kali, washa makali, flow kali, they call me Mr.
Very sexy mommies, luku ni atari, they just don't know. Ongeza makali, moshi ziende mbali, sulize maswali. No.
Leta ingine pewa ingine washa ingine leta ingine chunga usizime leta ingine pewa ingine washa ingine washa ingine leta ingine chunga usizime.
Usijali, I'm being your best friend. Usiku bado changa, mami, we cannot be friends. Jumoshiko hewani, ongeza makali. Baby, you can say a prayer for kuza hayawani. Baby, I could hold you down, you don't need to worry. My baby be a boss bitch, she don't need my money. Kipenzi wa moyo wangu, Jenny naswali wewa.
Pewa ingine washa ingine leta ingine chunga usizime leta ingine pewa ingine washa ingine washa ingine leta ingine.
El Clasico, washa kitu, mali safi ende chain chain. Miadarati zimefanya nime hang hang. Siwezi zima, nimekuja na kibima, nimedunga bini man. Sana wika sim sima. Okay, who got the keys to the city? Nijana tuko kazi, tunasign to my titties. I'm a simple boy, na kucheki uko beautiful. Tukizidi kata maji, yo bikini iko super cool. Gokes poka mashisha na kicheko, niko na joka mbili, niko kadika ni payroll. Sakata rumba, na kutongoza kandumba. Kata tot, pewa mbili zo mizinga ziko spark. Cheki sauce na wawili, kila siku tuko hunting. No pun intended, hizi motion is a skanking. Nitamu sana, mato rangi nako gang gang. Na kauja jua, hindi rende kona slang slang. Classic.
Leta ingine pewa ingine washa ingine leta ingine chunga usizime leta ingine pewa ingine washa ingine washa ingine leta ingine chunga usizime.